love being patient na sala, situations headache ni msala, naomba mercy from Allah, niboreshe nweke imara, hii keki ya taifa misjala, sibuteki making shingdala, mguu kwenye breaki siweki, stetereki steady in Allah. Nisha jidanganya vya kutosha, mpake mani kwenye maamuzi yangu imesha disappear, daily naongeza tu makosa, kila nkijaribu kutafuta tena namna kupatia, life linaweka mbele yako vile unavo viofia, ndani ya mudo sio tarajia, unao wadhania next tu anakuchenjia, ila ni matarajio ndo anafanya tunumia, steady keeping my balance, focus in overtake distractions, D&D avoiding disturbance, miskati tamaku take actions, ah, Mungu haja nijalia another day, ili nijifungia kulia tena another day, all day, every day, fight by any means, anyway, ustoke kwenye way, ukitafuta way.
Sinto poteza bwana ukiwa upande wangu, mana wendo njia, wendo mwanga wangu, unanilinda dhidi ya watesi wangu, hata mbele ya mauti sitogopa kamwe, na sikati tamaa, sijakata tamaa, oh yeah, sinto kata tamaa, ah, siwezi kata tamaa, oh
baada ya kukata tamaa, unaanza kusaidia kutimiza ndoto zao waloshindwa kukata tamaa, imebidi wazikatie tamaa, juhudi na nguvu walizoweka kutukatisha tamaa, pombe, madawa, cigarette havisaidii, maumivu yakifika kwenye moyo, silent kama gari ya umeme, siwezi lalamika njia nzima kama toyo, kifo ni sherehe ya uhakika tunaingia, siti zetu wote ziko wazi zinatusubiri, staki kuiharakia wala sitamani nikute niko board, zamu yangu ikiwasili, kaniumba kwa mfano wake yeye, naamini kila nachotaka kiwe kinawezekana, itabidi nondo, kokoto, cement na msalaba viwe juu yangu ili niamini imeshindikana, steady keeping my balance, focus in overtake distractions, D&D avoiding disturbance, miskati tamaku take actions, Mungu haja nijalia another day, ili nijifungie kulia tena another day, all day, every day, fight by enemies, anyway, ustoke kwenye way, ukitafuta way.
Sinto poteza bwana ukiwa upande wangu, mana wendo njia, wendo mwanga wangu, unanilinda dhidi ya watesi wangu, hata mbele ya mauti sitogopa kamwe, na sikati tamaa, sijakata tamaa, oh yeah, sintokata tamaa, ah, siwezi kata tamaa.